Mashallah.
Combination sounds.
BC Babylon. Babylon. Let's go.
Woo! She's beautiful.
Hello. Hello.
I'm in the bumble, bumble. She's beautiful.
Beautiful, beautiful.
Hello.
Hello.
Hello. I'm in the bumble.
Nina. Bungala crew, so bungala crew. Nah, ni bungala do, so bungala do too. I'm a bungala goo. I'm a ni bumba come a pants like to bungala blue. So keep on a chila lila, I'm joining pump is a blue. Hatuwezi share nyama, yoni ngombe ya blue. Ni baraka na zawadi like to tonga na mkuu. So Johnny Kimbele Mbele mpigwe shaba za mbu. Namuita mama mtaje na nita dingi biashara. Niko nae kila mara kwa mapenzi yetu imara. Nampa, nampa kwa mapishi na kungara. Ini adithi sobia ukishindwa posha. Sifa za kumiminika nampa na vimiminika. Mtoto na mchanganya lika mepanda juu ya speaker. Ananza kukatika, ameza kukatika. Akianza kukatika bas lazima ntawajibika. Nampa penzi simpisika, namsifia chukwa figa na shingo yake ya twiga. Mwite bina jita simpi sifa za kiringa, nampa sifa za kuringa. Na mchukua kwenye ndinga na simwachi mpaka mimba.
This girl, she's beautiful. Hello, I'm in the bumba bumba.
Mashallah, kati mumba na mumba alitulia. I love the wenda, hata nyumba aliyokulia. Mefanya mekua bonge na mchumba anevutia. Ucheshi na tabia na mpasili mia mia. Kijisikia stress, sijisiki tena kunywa bia. Amen baba kwensia, najisikia kumla yeye dia. Namrukia, taka mali kwa napita njia. Au namungia, anipe mapenzi na yandani alivoficha. Shani fanya dance baka nkakubali yeni teacher. Kati kati mbez na kumbu kumbu zipo picha. Uzuri lipsi zake ni hadina iliojificha. Tabia mwonekano pia ni siri iliojificha. Nyumbani anakubalika na mindolo mkubalisha. Kwa yeswezi badilisha ni mwendo pingu za maisha.
Ni mwendo pingu za maisha, yes.
Combination sound, BC Babylon, and this is our doer. Killer Siku, killer, killer, killer Kitsu. Beautiful, beautiful, let's go now. I'm in the bamba, bamba,